Ndakuthatha izikla kaka ngeqephe litsha nedala suke wakhetha ukundivuma ucifa ndilikho luhambo sithu noru yakuchaza jonga sanqa musuziphatha bendifuna ndiqhanqa ngaphakathi kwentliziyo ndikhetha iqale nesibeleko chitha amanyala nyumbululu inyoka yerhamba ikushiya ukhalo nesinqala ayisuka kuqamata sumthethelela lona ngumoni yalibona idimoni lesebe kudala limjoleli wesutyiwa nayitshomi yam endikhula nayo umfake 6 round njengembaleko umbulele oka hayi nange-9 mil motherfucker mtalking ngepistol undenze ndacrazy after ndigqibo phafa ibhomzone ahoy ahoy akho xolo kule war ndisehyper shos kebengwamatsheri wabo nke ndiyawabhanca ndenza sho iintliziyo zabo ndiyazophula phula phula mfake isifo sebhula yiba nombono rex oshot iintunga zabo zimpatshile okolisa fotyela ubhema ibrant ube disi njengetsheri yakhe sisipha msori ubone ntoni kwinjakazi engakwazi ukondla sumsapota ngale tik marungambhoda anxibe nalaa ndunga yakhe ya everyday i-art of order ngeyotrosa amasend akhe nekwat sakhe akho mntuzoskora kule game ugcwele zaselekwa iziqonga namanqaladi onqena uphondla skida ngoba hoya bashukumezile yakho ibhosi babhala ngabo ndifacebook bathola ilis gonora yayibona le kakustizi idizi ifake ustrizi mara connect e-emirating kawishiwilila mnodan motherfuckers ukugcwala.